let us continue.
Wacha tupate kuendelea.
From where we stopped.
Kuanzia pale tulipokomea.
And I said very, very clearly here.
Nami nilisema kwa wazi sana hapa.
That the youth is the church.
Ya kwamba vijana ndilo kanisa.
The youth church is the revival church.
Kanisa la vijana ndilo kanisa la uvuvio.
And I spoke about some key features.
Nami nikanena kuhusu maswala ya muhimu hapa.
And some key items that if the youth will take into account.
Na mambo ya muhimu hapa ambayo ikiwa vijana watazingatia.
Then their lives will be transformed completely.
Basi maisha yao yatabadilishwa kikamilifu.
And they will live for the glory of the Lord.
Na wataishi kwa utukufu wa Bwana.
Because I had spoken about revelation on the rapture of the church.
Maana nilikuwa nimenena kuhusu ufunuo kwa unyakuzi wa kanisa.
And there is no need for the youth to feel left out.
Na hakuna hitaji la vijana kujiona kwamba wameachwa nyuma.
These are practical ways in which you can get involved in transforming your life and changing the lives of others.
Hizi ni njia ambazo zinaweza kukusaidia kuyabadilisha maisha yako na kubadilisha maisha ya wenzako.
And first item that I brought to your attention.
Na jambo la kwanza ambalo niliwaleteni.
Is that you should seek first the kingdom of God and his righteousness.
Ni kwamba utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake.
And then everything else that you people are craving for, job, family, what will be added unto you.
Na kisha kila kitu kingine ambacho mnatamani, iwe ni kazi, jamii ama mengine, utaongezewa.
Even acceptance.
Hata kukubaliwa.
Because many times you think you don't have friends when you join a church or you receive Christ.
Maana wakati mwingi utadhani ya kwamba hauna marafiki unapoingia kanisani ama unapompokea Yesu.
But he will introduce you to a spiritual family, it's a mighty family.
Lakini atakutambulisha kwa jamii kuu ya kiroho.
And that is the best family ever.
Na hiyo ndio jamii kubwa zaidi kushinda yote.
That is the family Jesus celebrated.
Hiyo ndio jamii ambayo Yesu alisherehekea.
Because that family will always lead you into the kingdom of God.
Maana hiyo jamii siku zote itakuongoza katika ufalme wa Mungu.
Many times your biological family may even move you away from God.
Wakati mwingi jamii yako ya kiasili inaweza kukuondoa kwa Mungu.
So I said seek first the kingdom of God and his righteousness.
Kwa hivyo basi nasema kwamba tafuta Mungu kwanza na ufalme wake na haki yake yote.
Number two, I said love the Lord your God with all your heart.
Ya pili nilisema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
All your soul.
Na kwa nafsi yako yote.
All your mind.
Na kwa nia zako zote.
And strength.
Na kwa nguvu zako zote.
And the third item I brought to your attention.
Na swala la tatu ambalo niliwaleteni.
Is that give the Lord your God your first fruits.
Ni ya kwamba mpeni Bwana Mungu wenu tunda lenu la kwanza.
And the fourth item.
Na jambo la nne.
Is that serve the Lord your God wholeheartedly.
Ya kwamba mtumikie Bwana Mungu wako kwa roho yako yote.
The fifth item I brought to your attention today.
Swala la tano ambalo nimewaleteni leo hii.
Is that be totally available to the Lord your God.
Ya kwamba upatikane kikamilifu kwa Bwana Mungu wako.
Before taking upon yourself more responsibilities of different phases of life.
Kabla ujichukulie jukumu nyingine nyingi za maeneo mbalimbali za maisha yako.
Some of them are like marriage.
Wengine ni kama ndoa.
And you know many times marriage will even block you from serving the Lord fully.
Na unajua mara nyingi ndoa inaweza kukukinga usimtumikie Bwana kikamilifu.
Where you may have to ask somebody, is it okay if I go serve the Lord today?
Ambako itakuwa muhimu ya kwamba ati lazima uulize mtu, je, leo unaweza kwenda kumwabudu Bwana?
Is it okay if today I go to church?
Je, leo unaweza kwenda kanisani?
The marriage as I know it in this country.
Ndoa nazijua katika hili taifa.
The way I know them in this country.
Jinsi ninavyozijua katika hili taifa.
And there's a lot of conflict going on between Christ and the marriage partners.
Na kuna mabishano mengi ambayo yanaendelea kati ya Kristo na wale wahusika wa ndoa.
But look, when you're still a youth and you're single, he says be totally available to the Lord your God.
Lakini anasema hivi, ikiwa wewe bado uko peke yako na wewe ni kijana, anasema patikana kikamilifu kwa Bwana.
Before taking upon yourself more responsibilities of different phases of life.
Kabla ujichukulie majukumu mengine mengi ya maeneo mbalimbali ya maisha yako.
Maybe as a youth definitely you don't have a baby to take care of.
Kama kijana bila shaka hauna mtoto wa kulinda.
And these are some of the things that will divide your attention between. They will even block you from serving the Lord.
Na haya ndio baadhi ya mambo ambayo hata yatasimama mbele zako na kumtumikia Mungu.
I have many people that have come to me. I've loved to serve the Lord. I would love to serve him, but I have this.
Kuna watu wengi ambao wamekuja kwangu kusema kwamba ninataka nimtumikie Bwana. Ningependa nimtumikie Bwana lakini niko na haya.
So make sure you are available to the Lord totally before those things clog up your life.
Kwa hivyo hakikisha kwamba unapatikana kwa Bwana kikamilifu kabla ya hayo mambo yajaze nia yako.
Number 6 I said don't seek the approval of man but of the Lord.
Yes, sita nilisema kwamba usitafute kibali cha binadamu bali cha Mungu.
And that's where the conflict is with the youth.
Na hapo ndipo palipo na mabishano katika vijana.
Many times they want their peers to accept them.
Wakati mwingi wanataka wenzao wawakubali.
I'm going to this church because my friends go here.
Naenda katika hili kanisa maana marafiki zangu huenda kule.
I do this because my friends did this.
Nafanya hivi kwa sababu rafiki zangu walifanya hivi.
Let us look at the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2.
Tuangalie katika kitabu cha Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza na wa pili.
Romans chapter 12.
Warumi mlango wa 12.
And he says,
Nanasema,
therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship.
Anasema basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu ya kupendeza Mungu. Ndiyo ibada yenu maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzo kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu.
So he's talking very clearly there of the fact that you should offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God Almighty.
Kwa hivyo anasisitiza swala pale ya kwamba tutoe maisha yetu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu.
Don't just do things as youth. You should ask yourself, does this please God Almighty?
Usifanye tu mambo kama kijana, lakini jiulize kwamba je, hii inampendeza Bwana Mungu mkuu?
And verse 2 says, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, his good and pleasing and perfect will.
Mstari wa pili anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mugeuzwe kwa kufanya upya katika nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
Hallelujah. You see very clearly that many times the youth do not know even the will of God for their lives.
Unaona kwamba mara nyingi hata vijana hawajui mapenzi ya Bwana juu ya maisha yao.
But by accepting the transforming power of the Lord into their lives,
lakini kwa kukubali nguvu za kubadilisha za Kristo katika maisha yao,
the Lord says he's able to renew your minds as youth.
Bwana anasema kwamba anaweza kuumbisha nia zako kama kijana.
Then you'll be able to find out what the will of God is for you.
Sasa utaweza kutambua mapenzi ya Mungu juu yako ni gani.
It's very important at that early stage in life to be able to recognize the plan and the will of God for your life.
Ni muhimu sana katika hicho kimo chako kuweza kujua mpango na mapenzi ya Mungu katika maisha yako.
Even as the youth grapple here and there, many keep choosing, they go to career centers, they go to talk to people, and you ask them, what is the problem? And they say, I want to know what really the Lord wants me to do.
Na hata unapata vijana wanangangana hapa na pale, wanatafuta usaidizi na ushauri kutoka mahali hapa na pale, na ukiwauliza wanasema kwamba wanataka kujua ni nini ambacho Mungu anataka wafanye.
But remember that you should not seek the approval of men, but only the approval of the Lord.
Lakini kumbuka ya kwamba usitafute kibali cha binadamu, lakini kibali cha Mungu tu.
That's why he says it's very important that you offer your bodies as a living sacrifice, and then you'll be able to understand the will of God for your life.
Ndio maana anasema kwamba ni vyema utoe mwili wako kama dhabihu iliyo hai, na kisha utaweza kuelewa mapenzi kamilifu ya Bwana juu ya maisha yako.
Galatians chapter 1 verses 6 to 10 talks about the fact that we should not be quick at seeking the approval of men.
wa Galatia 1 mstari wa 6 kuendelea inatueleza kwamba tusiwe wa haraka wa kutafuta kibali cha binadamu.
In that scripture you see that the Lord was talking to the church in Galatia and was telling them that they have fallen into the trap of edifying the flesh.
Katika hicho kifungu Bwana alikuwa ananenea kanisa la Galatia na kuambia kwamba wameanguka katika mtego wa kulisha mwili.
And then in the process they lost the spirituality with which they were supposed to walk.
Na katika kuendelea wakapoteza ule uroho ambao walipaswa kutembea ndani.
And then eventually the Lord is asking, if you are pleasing men, then would you be servants of Christ?
Na kisha hatimaye Bwana anauliza, ikiwa mnawapendeza binadamu, je, mtakuwa watumishi wa Kristo?
So if you are the youth and you want to serve Christ, make sure you are not in any way going to please men.
Kwa hivyo ikiwa wewe ni kijana ambaye unaenda kumtumikia Kristo, hakikisha kwamba hauendi kuwapendeza binadamu katika njia yoyote ile.
And then you'll find the true will of God for your life.
Na kisha utapata mapenzi ya kweli ya Mungu kwa maisha yako.
Number 7.
Na ya 7.
It says learn to stand alone even within the church.
Ni kwamba jifunze kusimama peke yako hata kanisani.
Even within the church.
Hata kanisani.
Because many times you'll find out.
Maana mara nyingi utagundua.
That actually the church.
Ya kwamba kwa hakika kanisa.
Has some defilements here and there.
Liko na unajisi fulani hapa na pale.
Groups of people doing things in certain patterns and ways which are very evil.
Vikundi vya watu wakifanya mambo katika njia na mitindo fulani ambayo ni miovu sana mbele za Bwana.
And the Lord is asking that you learn to recognize the fact that you can stand alone even within the church.
Na Bwana anasisitiza jambo kwamba ujifunze kujua kwamba unaweza kusimama peke yako hata ndani mwa kanisa.
He talks about separation.
Ananena kuhusu kujitenga.
In fact, in the book of 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18.
Na hata hivyo katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi wa 18.
He is celebrating this very important separation the church should go through.
Anasherehekea kujitenga kwa muhimu ambao kanisa linapaswa kupitia.
And so the youth need to separate from the rest, from defilement, that they may now be children of God.
Kwa hivyo vijana wanapaswa kujitenga kutoka kwa wengine, kutoka kwa dhambi ili sasa wawe wana wa Mungu.
You need to be able to recognize that separation is ordained in the Bible.
Unapaswa kujua ya kwamba kujitenga kumeapishwa katika Biblia.
It does not mean that when you separate for the sake of the Lord, then you are lonely, you are a loner, or you are someone who needs psychological therapy. It's not true.
Haimaanishi ya kwamba wakati unachagua kujitenga na Bwana, wewe ni mpweke, wewe ni mtu ambao unahitaji msaada wa kiakili, si kweli.
And so the book of 2 Corinthians 6 is very, very good, verses 14 to 18.
Na kwa hivyo pia katika kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 6 mstari wa 14 hadi wa 18 ni kifungu kizuri cha muhimu sana.
Matthew chapter 7 verse 13 and 14.
Mathayo mlango wa 7 mstari wa 13 na 14.
He talks about the narrow gate, the narrow road that only very few are walking.
Ananena kuhusu lango jebamba ambalo ni wachache tu wanatembea.
But it leads to the kingdom of God.
Lakini inaongoza hadi katika ufalme wa Mungu.
And yet he talks about this other very wide road with a lot of disco lights and many people are full there, they are walking there.
Na ili hali pia inaenda kuhusu hii njia nyingine pana ambayo imejaa taa za disco na watu wengi wamejaa pale wanaitembelea.
There is so much earthly pleasure there.
Kuna raha nyingi za kidunia pale.
With these scriptures you should recognize the importance of spiritual separation.
Kutokana na hivi vifungu ni lazima upate kujua umuhimu wa kujitenga kwa kiroho.
The book of 1 John chapter 2 verses 15 to 17 can also help you here.
Kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 16 hadi wa 17 pia inaweza kukusaidia hapa.
You can see how the devil begins to catch people, children even from very early age.
Unaweza kuona hata vile ibilisi anaanza kuwakamata watoto hata kwa kimo cha mchanga.
He presents very, very colorful things that when children are taken to a shop, that's the first place they go to. They like these color things. They take the very colored things.
Anawasilisha vitu vya rangi rangi. Ya kwamba watoto wanapokuwa wanataka hizo vitu, wanazichukua hizo vitu za rangi rangi.
Lights and things like that.
Na mwanga na vitu kama hivyo.
And so from very early stage.
Na kwa hivyo basi katika kimo cha uchanga.
And yet when they become youths they continue loving those things and they are all towards the world.
Na vijana wanapenda hayo mambo Na ili hali hayo yote ni mambo ya kiulimwengu.
1 John chapter 2 verses 15 to 17.
Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 hadi wa 17.
He says, do not love the world or anything in the world.
Anasema msiupende ulimwengu wala chochote kilichomo ulimwengu.
For the world and everything in the world. He talks about the fact that we should not love the world.
Ananena kuhusu swala ya kwamba tusiupende ulimwengu.
And also the book of 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5.
Na pia katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 5.
The boastfulness, the worldliness that is mentioned there.
Kule kujivuna kujigamba ambako kumetajwa pale.
Be careful, this is a caution to you the youth.
Makinika maana hii ni hatari kwenu vijana.
Not all that glitters is gold.
Sio vyote vinavyometameta ni dhahabu.
Matthew chapter 4 verses 1 to 3.
Mathayo mlango 4 mstari wa 1 hadi wa 3.
You see how Jesus was able to stand alone and separate alone.
Unaona vile Yesu aliweza kusimama peke yake na kujitenga peke yake.
When the Holy Spirit came upon him, he went into the wilderness for prayer and fasting.
Wakati Roho Mtakatifu alimshukia, alienda katika jangwa kwa ajili ya maombi na kufunga.
That was a form of protest from this world, the excesses of this world.
Hiyo ilikuwa njia ya kuondoka, ya kukataa haya mambo ya huu ulimwengu.
And separate for God, where he can hear God from and he can pray.
Na kujitenga kwa ajili ya Mungu. Pale ambapo anaweza kusikika kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu na kuomba.
So he says, learn to stand alone even within the church.
Kwa hivyo anasema kwamba jifunze kusimama peke yako hata kanisani.
And some of the things you need to make sure you ensure you are doing when you are standing alone are things like read the Bible when you are separating, brother.
Baadhi ya mambo ambayo unapaswa kufanya wakati unajitenga ni kama vile kusoma Biblia.
Make sure you always read the Bible.
Hakikisha kwamba kila wakati unasoma Biblia.
Make sure your dressing is modest.
Hakikisha kwamba kuvalia kwako kuna kiasi.
Make sure you don't have any dating.
Hakikisha kwamba hauna uhusiano wowote.
Make sure you choose your friends wisely.
Hakikisha kwamba unachagua marafiki zako kwa hekima.
There is a saying that when I look at your friends I can see you.
Kuna msemo unaosema kwamba nikiwatazama rafiki zako naweza kukuona na wewe.
I can know what type of person you are based on your friends.
Naweza kujua wewe ni mtu wa aina gani nikilinganisha na marafiki zako.
Make sure you have a prayer life.
Hakikisha kwamba uko na maisha ya maombi.
A worship life.
Maisha ya kuabudu.
And a life of fasting.
Na maisha ya kufunga.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then the next level.
Na kisha kiwango kinachofuata.
That I want to share with you the youth of this country.
Ambacho ningependa kushiriki nanyi vijana wa hili taifa.
Is number 8.
Nia nane.
Number 8 is fellowship with people who are going in the same direction with you.
Ni kwamba shiriki na watu ambao wanaenda mwelekeo sawa na wewe.
This is very critical because otherwise it becomes antagonistic.
Hii ni muhimu sana maana bila hivi utafanyika wa sumu.
The book of Proverbs chapter 13 verse 20.
Kitabu cha Mithali 13:20.
Again, let's turn to Proverbs chapter 13 verse 20.
Twende katika Mithali mlango wa 13 mstari wa 20.
And this is what he says.
Na hivi ndivyo anavyosema.
He says, he who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers harm.
Anasema yeye ambaye huenda pamoja na wenye hekima naye atakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia.
So make sure you walk with the people who are going in the same direction with you.
Kwamba hakikisha kwamba unatembea na watu ambao wanaenda katika mwelekeo sawa na wewe.
Proverbs 12 verse 26.
Mithali 12 mstari wa 26.
A righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray.
Mtu mwenye hekima ni makini katika urafiki, lakini njia ya waovu huwapotoza.
Proverbs chapter 5 verse 22 and 23.
Mithali mlango wa 5 mstari wa 22 na 23.
This will make you understand the mind of God towards choosing friendship, your friends, the people you walk with.
Hii itakusaidia kujua nia za Bwana kuhusiana na kuchagua marafiki zako. Watu wale ambao unaweza kupiti na wao.
He says the evil deeds of a wicked man ensnare him, the cord of his sin hold him fast.
Anasema kwamba matendo maovu ya mtu mwenye dhambi humtega na kamba ya dhambi yake humfunga.
He will die for lack of discipline, led astray by his own great folly.
Atakufa kwa kukosa hekima, akiongozwa na njia yake ya kuanguka mwenyewe.
I added this for you that you may understand the meaning of being led astray by a bad company.
Niliongeza haya ili uelewe maana ya kupotozwa na kikundi kiovu.
Being led astray will lead to death, die. He will die for lack of discipline, led astray by his own great folly.
Kupotozwa itasababisha kufa.
So make sure you choose friends that will not lead you astray. Friends that will glorify the Lord. Being led astray leads to hell, leads to death. The ninth item I want to bring to the attention of the youth of this nation is that as a youth, please maintain an eternal perspective and value system by setting your heart on things above.
Ya kwamba kama kijana, hifadhi kulenga kwako kwa kuweka nia zako kwa vitu vilivyo juu.
Maintain an eternal perspective.
Hifadhi mtazamo wako wa milele.
And a value system, a standard, by setting your heart on the things above.
Na mtindo wa mambo yako ya uthamani, mtindo wa maisha yako kwa kuweka maisha yako kwa vitu vilivyo juu.
You know, as a youth, you are still single, you have the opportunity of asking questions before you make any move.
Kama kijana wewe bado ungali peke yako, unayo nafasi ya kuuliza maswali kabla ufanye chochote kile.
When you're already married, then it's difficult. Your decision has to be tied to another's decision.
Wakati umeoa ama kuolewa sasa ni ngumu, maana uamuzi wako ni lazima uambatane na ule mwingine.
In fact, you need to be asking always at all times, make sure you ask, how does this help my eternity?
Na hata hivyo unapaswa kuwa ukiuliza, ukiuliza wakati wote kwamba hii inaathiri vipi maisha yangu ya baadaye.
The book of Matthew chapter 6 verse 19 to 21.
Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 19 hadi wa 21.
It helps you to understand how to focus your perspective and your mind, everything, to the things above.
Inakusaidia kujua jinsi ya kulenga mtazamo wako na nia zako kwa mambo yaliyoko juu.
That is why the Lord placed the wedding rings in the sky.
Ndio maana Bwana alizitia pete za harusi angani.
That I may tell the church to now focus above, in the things above.
Ya kwamba sasa niliambia kanisa lilenge kwa mambo yaliyo juu.
Which is the sign of the time.
Ambazo ndizo ishara za wakati.
And you know, as you maintain an eternal perspective,
na wakati unahifadhi ule mtazamo wa milele,
make sure you don't forget service.
Hakikisha kwamba hausahau ibada.
Service, serving people.
Hausahau ile huduma yako kuwahudumia watu.
As a youth, you still have the opportunity of serving the poor.
Kama kijana bado unayo nafasi ya kuwatumikia maskini.
And that is very critical to the Lord.
Na hiyo ni muhimu sana kwa Bwana.
In the book of Matthew 25.
Katika kitabu cha Mathayo mlango wa 25.
Serving the poor.
Kuwatumikia maskini.
Helping the church.
Kulisaidia kanisa.
Helping elderly people.
Kuwasaidia watu wazee.
Taking part in worship teams.
Kuhusika katika vikundi vya kuabudu.
Going to hospitals and helping the sick there.
Kwenda hospitalini na kuwasaidia watu kule.
At times helping may just mean sitting down and introducing somebody to Christ.
Wakati mwingine ni kukaa tu na wao alafu kuwatambulisha kwa Kristo.
Or just listening to his story.
Ama kusikiliza tu hadithi yake.
Fetch water for the widows.
Wachotee wajane maji.
And the elderly.
Na wale wazee.
Maintain an eternal perspective and value system by setting your heart on things above.
Hifadhi mtazamo wako wa mambo ya milele kwa kulenga moyo wako kwa mambo yaliyo juu.
Such things will glorify God.
Mambo kama hayo yatamtukuza Mungu.
And will earn you a place in the kingdom of the Lord.
Na yatakupatia nafasi katika ufalme wa Mungu.
Number 10.
Na ya 10.
Always be an example that others can follow.
Kila mara kuwa mfano ambao wengine wanaweza kufuata.
Don't just live your life as though you are on an island.
Usiishi tu maisha yako kana kwamba wewe ni kisiwa.
Live your life in such a way that you become a role model.
Ishi maisha yako katika njia ile ambayo utafanyika mfano mwema.
And the scriptures that will help you to understand this is 1 Timothy chapter 4 verses 12 to 13.
Na kifungu ambacho itakusaidia uelewe hii ni Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 12 hadi wa 14.
And Romans chapter 6 verses 1 to 23.
Na Warumi mlango wa 6 mstari wa kwanza hadi wa 23.
I am running through because of time.
Ninapitia kwa haraka kwa sababu ya wakati.
But the youth.
Lakini vijana.
The 11th item you want to incorporate into your life.
Swala la 11 ambalo ungependa uwe nalo katika maisha yako.
Diligently seek and serve the Lord your God. They are repeating, but as well, just take them as they are.
Mtumikie Bwana na kujipenda kwake kikamilifu.
As the Holy Spirit brings them, take them.
Jisibili ya Roho Mtakatifu anayeleta wewe yachukue.
Matthew chapter 16 verses 24 to 28.
Mathayo mlango wa 16 mstari wa 24 hadi 28.
Matthew 16.
Mathayo 16.
Verses 24.
Mstari wa 24.
All the way to 28.
Hadi wa 28.
He says, Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.
Anasema wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe.
He says, for whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it.
Anasema kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona.
What good will it be for a man to gain the whole world and yet forfeit his soul?
Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake?
Or what can a man give in exchange of his soul?
Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake?
For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what he has done.
Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu kwa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake.
It's very important to understand this. You need to be an example to others.
Ni muhimu sana kuelewa kwamba lazima uwe mfano kwa wenzako.
And most importantly, number 11, you need to diligently seek and serve the Lord your God.
Na katika mstari wa 11 ni kwamba unapaswa kumtumikia Bwana kwa bidii na kumtumikia kwa moyo wako wote.
And that means you need to lose yourself.
Na hiyo inamaanisha kwamba uache maisha yako ili kwamba uyapate maisha ya Kristo.
And that's what he's talking about here. You have to crucify the self, yourself as a youth, that Jesus may come out from you.
Kumaanisha ya kwamba ni lazima usulubishe nafsi yako ili kwamba Kristo ajitokeze ndani mwako.
But you need to serve him very diligently.
Lakini unapaswa kwa kumtumikia kwa bidii.
Now, number 12.
Na sasa ya 12.
Get involved in children's ministry, youth.
Vijana husikeni katika huduma ya watoto.
I encourage you to get involved in children's ministry.
Ninawahimiza kwamba muhusike katika huduma ya watoto.
And you'll realize that when you take these tenets, these concepts into your life as a youth,
na utagundua kwamba ukiyachukua mambo haya katika maisha yako kama kijana,
you'll find that you'll be single but not alone.
Utapata kwamba utakuwa peke yako lakini sio mpweke.
Single but not lonely.
Utakuwa peke yako lakini sio mpweke.
Because you're not walking alone, the Lord will be walking with you.
Maana hautembei peke yako, Bwana atakuwa akitembea pamoja nawe.
And he will give you a spiritual family.
Na atakupatia jamii ya kiroho.
You remember that simulates the life of the apostles.
Na utakumbuka kwamba huo mfanano ni maisha ya mitume.
In the book of Philippians chapter 4 verses 12 to 13.
Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 12 hadi wa 13.
And remember, singleness gives the advantage of maintaining your spiritual priorities in life.
Na kumbuka kuwa pekee inakupatia nafasi ya kuhifadhi mambo yako ya vipaumbele ya kiroho katika maisha yako.
Singleness, again I repeat, gives the advantage of maintaining your spiritual priorities in life.
Kuwa mtu mmoja pekee inakupatia nafasi ya kuhifadhi vipaumbele vyako vya kiroho katika maisha yako.
Because you don't need to ask anybody.
Maana hautahitaji kumuuliza mtu yeyote.
In order to maintain your spiritual priorities.
Ili kuhifadhi vipaumbele vyako vya kiroho.
To keep your spiritual priorities like walking in holiness.
Weka vipaumbele vyako vya kiroho kama kutembea kwa utakatifu.
So you don't have to ask someone to do certain things, something that pleases to the Lord. You can now live your life for Christ.
Sasa unaweza kuishi maisha yako kwa ajili ya Kristo.
And the scriptures there are 1 Corinthians chapter 7 verse 29 to 31.
Na kifungu pale ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 29.
It is very important you read these scriptures, precious youth of this country.
Ni muhimu sana msome hivi vifungu, vijana wa dhamani wa hili taifa.
Matthew 22 verse 30. And also 1 John chapter 2 verses 15-17, separation from the world.
Na pia Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 hadi 17 inanena kuhusu kujitenga kutoka kwa ulimwengu.
But always make sure you maintain a spiritually balanced life where the Lord is central.
Lakini hakikisha kwamba kila mara unaishi maisha ambayo yamesawazishwa vyema kiroho, ambako Yesu ndiye wa katikati wakati wote.
That is what singleness can afford you.
Hiyo ndio kukua peke yako mmoja inaweza kukusaidia.
It can allow you to live a spiritual life that is fully balanced around the Lord.
Inaweza kukusaidia kuishi maisha ya kiroho ambayo yamesawazishwa pamoja na Bwana.
It will also help you to resist unhealthy attachment to people.
Na pia itakusaidia kujitenga na uhusiano na watu ambao sio wa faida.
And of course we've mentioned it helps you keep an eternal perspective in your life. Everything you do, you have to have an eternity, the perspective of heaven. What does this mean to God?
Na bila shaka tumesema kwamba itakusaidia kuwa na mtazamo wa kimbinguni, kwamba kila kitu unachotenda kinamaanisha nini mbinguni. Unajiuliza hii inamaanisha nini kwa Mungu.
Many youth tend to get attached to some things of this world, institutions.
Vijana wengi wanaambatanishwa na vitu vya huu ulimwengu, hata taasisi.
When you are in singleness for the Lord,
wakati uko mmoja peke yako kwa ajili ya Bwana,
it helps you avoid unhealthy attachment to things and institutions.
Inakusaidia ujitenge na huo uhusiano ambao sio mzuri na watu na vitu vingine.
Remember, most of the time there is idolatry in marriages.
Kumbuka mara nyingi kuna ibada ya sanamu katika ndoa.
So you have a great time as a single youth to serve the Lord before you go into the engagements and the commitments of marriage.
Kwa hivyo una wakati mkuu kabisa kama kijana aliye peke yake kumtumikia Bwana kabla uende katika yale ya majukumu ya ndoa.
Remember always to fear the Lord your God with all your heart.
Kumbuka kila mara kumuogopa Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
To serve him with all your heart.
Kumtumikia kwa moyo wako wote.
Your mind, your soul.
Na nia zako na nafsi yako.
And your strength.
Na nguvu zako.
Remember to respect your parents as youth.
Kumbuka kuwaheshimu wazazi wako kama kijana.
Because you get credit with the Lord.
Maana utapata faida na Bwana.
Remember that as a youth you have a lot of energy and strength.
Kumbuka kama kijana una nguvu na uwezo mwingi.
You can make a real positive impact over this nation.
Unaweza kuleta athari kubwa nzuri kabisa katika hili taifa.
Kenya is a nation that has a population structure such that the youth are the majority.
Kenya ni taifa ambalo katika mtindo wa idadi ya watu wake wengi wao ni vijana.
And so you really have a role to play in this church, in this nation.
Kwa hivyo basi unalo jukumu la kutenda katika hili kanisa katika haya majira.
The Lord has spoken with me about the coming of the Messiah.
Bwana amenena pamoja nami kuhusu kuja kwake Mesia.
But my work would not be complete if I did not help the youth on how they can practically transduce this into their daily living.
Lakini kazi yangu haitakamilika nisiponena na vijana na vile wanaweza kuyaweka haya yaambatane na maisha yao ya kila siku.
That they may now know what to safeguard. Just to tell them live in holiness. Live in holiness does not help much at times.
Ili kwamba iwasaidie kujua nini cha kulinda, maana kuambia tu kila wakati ishi kwa utakatifu, ishi kwa utakatifu, wakati mwingine wasijue inamaanisha nini.
But look at how it is now fully elaborated for them.
Lakini tazama jinsi imefunuliwa wazi zaidi kwao sasa.
For you the youth.
Kwenu nyinyi vijana.
And the Lord has spoken very clearly to you.
Na Bwana amenena kwa wazi sana kwenu nyinyi.
And I'm continuing here.
Nami niendelea hapa.
And this is number 17.
Na hii ni ya 17.
Hallelujah.
Hallelujah.
And the Lord says.
Na Bwana anasema.
Singleness has the advantage of fewer distractions.
Kuwa mtu mmoja peke yake iko na ile faida kwamba utakuwa na uharibifu kidogo.
So as a youth, your distraction, your diversions are less when you're serving the Lord.
Kwa hivyo kama kijana, mambo ya kutoa umakinifu wako ni kidogo wakati unamtumikia Bwana.
Singleness has the advantage of fewer distractions.
Kuwa mtu peke yako iko na faida ya mambo ya kukutoa kwa Bwana kidogo.
So this is the time you can dedicate yourself to the Lord because very few things will distract you. There's no baby crying here, no baby to rush to the hospital, no going to the market to look for the baby's food. You know, you have a lot of time to really dedicate your life to Christ and serve him fully.
Kwa hivyo huu ndio wakati ambao unaweza kumtumikia Bwana zaidi, maana hauna shida. Kwa mfano kama mtoto analia hapa, sijui majukumu ya boma na mambo mengine. Kwa hivyo ni wakati wa kujipeana na kumtumikia Bwana kwa bidii na kikamilifu.
As a youth in your singleness, you can devote time completely to the Lord.
Kama kijana na katika hali yako ya kuwa pekee, unaweza kumpatia Bwana wakati kabisa kabisa.
You can devote energy to the Lord.
Unaweza kumpatia Bwana nguvu zako.
You can devote resources to the Lord.
Unaweza kutoa rasilimali yako kwa Bwana.
Number 21.
Na 21.
Jesus is the perfect example of singular focus on God the Father.
Yesu Kristo ndio mfano mwema zaidi ya kulenga mtu pekee kwa Baba.
I'm talking to the youth.
Ninaonenea vijana.
Follow the example of Christ Jesus.
Fuateni mfano wa Yesu Kristo.
Jesus is the perfect example of singular focus on God the Father.
Yesu Kristo ndiye mfano kamilifu kabisa wa lengo la mtu mmoja pekee kwa Baba.
He was totally focused on the Father.
Yeye alikuwa amelenga Baba kikamilifu.
The book of John chapter 5.
Katika kitabu cha Yohana mlango wa 5.
Verse 30.
Mstari wa 30.
How Jesus was totally consumed by the work of the Father.
Vile Yesu alikuwa ameteketezwa kikamilifu na kazi ya Baba.
He was focused on the work of the Father, period.
Alikuwa amelenga kazi ya Baba tosha.
Yes, he says, by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me, the Father.
Anasema mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo. Na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi yake aliye nipeleka, yani ya Baba.
Hallelujah.
Hallelujah.
And John chapter 8 verses 28 to 30.
Na katika Yohana mlango wa 8 mstari wa 28 hadi wa 30.
The one who sent me is with me, and he has not left me alone, for I always do what pleases him.
Anasema yeye aliyenituma hajaniacha peke yangu, maana yupo pamoja nami daima, maana mimi hufanya kila mara kinachompendeza.
He was singularly focused on serving God the Father.
Alikuwa amelenga kama mtu binafsi, mtu wa pekee, kumtumikia Baba.
The youth who are single, you can look at Jesus as your example and follow this.
Vijana ambao muko wapweke, mnaweza kuchukua mfano wa Kristo kumtumikia.
Complete focus on serving our God in heaven.
Kulenga kukamilifu kumtumikia Mungu wetu mbinguni.
John chapter 12 verse 49 to 50.
Yohana 12 mstari wa 49 hadi wa 50.
Again, John chapter 12.
Ni Yohana mlango wa 12.
Verse 49 and 50.
Ni mstari wa 49 na 50.
For I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it.
Anasema kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakavyosema.
I know that his command leads to eternal life, so whatever I say is just what the Father has told me to say.
Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele, basi hayo ninenayo mimi kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo.
That is very mighty.
Hiyo ni kuu sana.
You see how Jesus could focus on serving God the Father.
Unaona vile Yesu angelenga kumtumikia Mungu Baba.
He had no distractions at the side.
Hakukuwa na mambo ya kutoa umakinifu wake.
He was single and squarely focused on serving our God in heaven.
Alikuwa mmoja tu na amelenga swala moja la kumtumikia Mungu wetu wa mbinguni.
The youth, you have to use Jesus as your example.
Vijana mnapaswa kumtumikia Yesu kama mfano wenu.
That in your singular life you can now focus fully to serving God.
Ya kwamba katika maisha yenu ya upweke mnaweza kuchagua kikamilifu kumtumikia Mungu.
And pleasing the Lord God Almighty in heaven.
Na kumpendeza Bwana Mungu mkuu mbinguni.
John chapter 14 verses 9 to 14.
Yohana mlango wa 14 mstari wa 9 hadi wa 14.
Listen to what he says here.
Sikiliza anachosema hapa.
Jesus answered, "Don't you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?
Mstari wa 9 wa Yohana 14 anasema, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo, aliyeniona mimi amemuona Baba. Basi wewe wasemaje? Utuonyeshe Baba.
Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say unto you are not just my own. Rather, it is the Father living in me who is doing this work.
Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Ayo maneno ni waambiayo, mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake.
Believe me when I say that I am in the Father and the Father is in me, or at least believe on the evidence of the miracles themselves.
Munisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu kazi zenyewe.
I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than this because I am going to the Father.
Amin, amin na wambieni, yeye aminie mimi kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atafanya kwa kuwa mimi naenda kwa Baba.
And I'll do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father.
Nani mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana.
The Lord Jesus was totally consumed with the work of the Father in heaven.
Bwana Yesu Kristo alikuwa ameteketea na kuzama kabisa katika kazi ya Mungu Baba binguni.
There is no excuse for the youth to say, oh, I fear to be lonely. I fear I'm going to do what? I'm going to be lonely. I'm going to be alone. You can take Jesus as your superstar, as your example. And you can see his single life allowed him to have a singular focus on God the Father.
Kwa hivyo hakuna vile kijana mpweke utasema kwamba una upweke, uweze kutumikia Bwana, lazima uweze kulenga lengo lako kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alilenga lengo lake akiwa mtu mmoja hivyo binafsi na akamtumikia Baba.
Verse 31, the book of John 14.
Mstari wa 31 wa kitabu cha Yohana 14.
John 14, verse 31.
Yohana 14, 31.
But the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Come now, let us leave.
Lakini ulimwengu ujue ya kuwa na mpenda Baba, na kama vile Baba alivyo niamuru, ndivyo nifanyavyo, ondokeni twendeni zetu.
This is so mighty, the way Jesus focused on serving God the Father.
Hii ni kuu sana vile Yesu alilenga kumtumikia Mungu Baba.
And I want to bring this to your attention, the youth of this country.
Na ningependa kuwamakinisha vijana wa hili taifa.
Aside from the destructions and the evil that you've been going through,
kando na maovu na mambo mengine yale ambayo umekuwa ukiyakimbilia,
you can take this noble and novel example of Jesus of Nazareth.
Unaweza kuchukua huu mfano wa kidhahabu wa dhamani wa Yesu Kristo wa Nazareti,
and then
na kisha
you can too live a life which is totally consumed with pleasing God the Father.
Nawe pia unaweza kuishi maisha ambayo yameteketezwa kikamilifu na kumpenda na kumlenga Mungu.
I love verse 31.
Napenda mstari wa 31.
But the world must learn that I love the Father.
Na ulimwengu lazima ujifunze kwamba nampenda Baba.
Wapende lazima wajifunze hiyo.
Wapende wasipende ni sharti wajifunze hayo.
He puts it here that as in whether they like it or not, he says, but the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me.
Yeni anaiweka hapa kusema ya kwamba lazima, anasema ya kwamba ulimwengu lazima ujue ya kwamba mimi nampenda Bwana na naifanya kazi ambayo amenipatia nifanye.
Jesus should be your example even as a single youth.
Yesu anapaswa kuwa mfano wako kama kijana wa pekee.
Because we have seen in this item 21.
Maana tumeona katika hili swala la 21.
That Jesus gave himself totally to the service of the Father.
Yesu alijipeana kikamilifu kwa kumtumikia Baba.
We also see that Jesus was actually not lonely at all.
Tunaona kwamba Yesu kwa hakika hakuwa mpweke hata kidogo.
Jesus was not isolated.
Yesu hakuwa amekataliwa na kuwekwa kando.
Jesus was not idle.
Yesu hakuwa mzembe.
And if you will follow these examples, you will enjoy these benefits of serving God the Father, and none of these things will touch you. Isolated, lonely, idle.
Na ukifuata mambo haya, utafurahia faida za kumtumikia Baba, na hautapata na mambo kama haya kama upweke, uzembe na kutengwa.
The 22nd item.
Na swala la 22.
Singleness can now have, hallelujah. It is amazing. A single person can have a spiritual family also.
Mtu wa kipekee mmoja anaweza kuwa pia na jamii ya kiroho.
Because the Lord will normally introduce you to his spiritual family.
Maana Bwana kwa kawaida atakutambulisha kwa jamii yake ya kiroho.
And you will fellowship with them in the church or wherever it is.
Na utashiriki pamoja nao kanisani au popote pale.
So there is no excuse for saying, you know me, I need to run to sexual sin because I'm lonely or because I'm single. You can stay single and focused in serving God the Father.
Na hakuna kisababu ya kusema kwamba mimi niko mpweke maana mimi niko peke yangu, lakini unaweza kulenga Bwana katika huo upweke na kumtumikia Baba.
Singleness gives the freedom to travel and serve the Lord. For example, Apostle Paul was traveling a lot.
Kuwa mtu pekee hivi mmoja itakupatia nafasi ya kusafiri kwingi na kumtumikia Bwana. Kwa mfano mtume Paulo alikuwa akisafiri kwa wingi sana.
I didn't find where he said, I cannot travel, my child is sick here. To tell the Lord, I cannot travel because my child is sick. Singleness can allow you to live a life of moral purity. I encourage you, the youth of this country, to lead a life of moral purity. As a single youth, you can live a life of abstinence.
Kama kijana mtu pekee unaweza kuishi maisha ya kujitenga.
And we've mentioned the singular focus in your life that permits you to do things, tremendous things, monumental things for the Lord.
Na tumetaja kule kulenga kwa Bwana, ambako kuna kusaidia ufanye mambo makuu, mambo ya maana ya ajabu kwa Bwana.
For example, I'll tell you here, Apostle Paul wrote 2/3 of the New Testament because he was in a singular life.
Na naweza kukwambia kwamba mtume Paulo aliandika 2/3 ya Biblia Agano Jipya maana alikuwa akiishi maisha ya mtu pekee.
And God saw that he had no distractions, he was single, so he downloaded a lot of revelation to him.
Bwana akaona kwamba hakuwa na shida na mambo ya kumtolea umakinifu wake, kwa hivyo akampatia ufunuo wa 2/3 ya Biblia Agano Jipya.
The book of Matthew chapter 19 verse 10.
Kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 10.
It's very, very important the youth realize that surely you can live a single life and have a singular focus unto God in heaven, even as Jesus showed us.
Ni muhimu sana kwa vijana kujua ya kwamba unaweza kuishi maisha hayo ya upweke na uwe na ule kulenga kwa Bwana kama vile Yesu Kristo alivyotuonesha.
That you may be able to recognize your calling.
Ili kwamba upate kutambua mwito wako.
Even as a youth.
Hata kama kijana.
It's very critical.
Ni muhimu sana.
That the youth will also be able to recognize their calling.
Ya kwamba vijana nao pia wataweza kutambua mwito wao.
Because many times.
Maana mara nyingi.
When they have been called of the Lord.
Wakati wameitwa na Bwana.
They are not able to recognize.
Hawawezi kutambua.
And then in the process.
Na katika hali hiyo.
They even lose the calling.
Hata wanapoteza huo mwito.
It is very, very critical.
Ni nyeti tena sana sana.
That the church of Christ.
Ya kwamba kanisa la Kristo.
Will even train the youth.
Litawazoeza vijana.
In recognizing their calling.
Katika kutambua mwito yao.
Their rightful calling.
Mwito yao ambayo ni ya kweli ya haki.
And when that happens.
Na wakati hiyo itatendeka.
Oh, surely there will be a lot of servants available for the big harvest.
Kutakuwa na watumishi wengi wataka.
But there is no better example for the youth of this country except the example of Jesus Christ of Nazareth. And we have seen very clearly that the Lord Jesus was fully focused
on the work that the Father had sent him to do.
Ya kwamba Bwana Yesu Kristo alikuwa amelenga kikamilifu kazi ile ambayo Baba alikuwa amemtuma atimize.
You cannot say that he did not have people disturbing him left and right.
Huwezi kusema kwamba hakuwa na watu wakimsumbua hapa na pale.
There were people looking for him to kill him all the time.
Kuna watu ambao wakati wote walikuwa wakimtafuta wamuue.
But he learned one thing.
Lakini akajifunza jambo moja.
Not to please man.
Sio kuwapendeza binadamu.
But to please the God of heaven.
Lakini kumpendeza Mungu wa mbinguni.
So he became totally consumed with pleasing the Father in heaven.
Kwa hivyo akateketezwa kikamilifu na kumpendeza Baba wa mbinguni.
And that is the best example that the youth can have.
Na huo ndio mfano mwema zaidi ambao vijana wanaweza kuwa nao.
That is the best example I can give you, the youth of this country.
Huo ndio mfano mwema zaidi ambao unaweza kuwapeni nyinyi vijana wa hili taifa.
That the Jesus Christ of Nazareth.
Kwamba Yesu Kristo wa Nazareti.
May be your perfect example.
Awe mfano wako kamilifu.
Of a singular focus on God the Father.
Ya kulenga kwa mtu mmoja pekee, kwa Baba mbinguni.
Even as he lives his single life.
Hata wakati aliishi maisha yake ya upweke.
I bless the Lord.
Nambariki Bwana.
Who have allowed me to do this.
Kwa kuniruhusu niyafanye haya.
Again, like I said, our schedule is very, very tight.
Na tena nilivyosema ni kwamba kalenda yetu imesongamana sana.
And I don't take it for granted.
Nami siichukulii kimzaha.
This is a great blessing.
Hii ni baraka kuu ajabu.
Because the youth of this nation cannot be left out.
Maana vijana wa hili taifa hawawezi kuachwa nje.
I see they're hungry for the Lord.
Ninaona wana njaa ya Bwana.
But I don't see pastors who are pursuing them and trying to pull them to bring them right.
Lakini sioni wachungaji ambao wanawafuata wakijaribu kuwavuta kuwarudisha katika njia iliyo sawa.
Instead I see pastors that are looking for mbegu from them.
Lakini naona wachungaji ambao wanatafuta mbegu kutoka kwao vijana.
That want them to sow seed into their ministries.
Wanataka wapandie mbegu katika huduma zao.
But today the moment of truth has come.
Lakini leo wakati wa ukweli umekuja.
That the Jesus of Nazareth.
Kwamba Yesu wa Nazareti.
May be the perfect example.
Awa mfano kamilifu.
Of a singular focus.
Wa kulenga kwa upweke.
On God the Father.
Kwa Mungu Baba.
As they serve God.
Wanapomtumikia Mungu.
Single.
Katika hiyo njia ya upweke.